Classic Music.
Watu wananiogopaga, wena kamara. Najua mziki mkubwa, Shade Sirida. Wazapo wananiogopaga, wena kamara. Najua mziki mnene, Shade Sirida. I shoot them stars when I'm dropping bars. Niko Pluto, niko Mars, wezi kunpandia kwa ngazi. Sasa wewe kasa, kujizi madata, kumtishia papa. Wona jua mi monster. Saujuu kusoma, si hata picha na kuambia. Nime update system yangu, hawezi kuingia. Nime upgrade lifestyle, mpaka teknolojia. Na nime change sana, jiandae ki psychologia. Napenda tano nichukia. You're welcome here my dear. I don't have a chair for you. Mtakari ya jambia. Chukua kamba ujinyonge au vidonge na kuandalia. Kama chonde usikonde na kupas malabandia. Galisha zima, dereva na nikamnyesha abia. Uvila kichina na kuwa kama vile natania. Saujuu kusoma, si hata picha na kuambia. Nime update system yangu, hawezi kuingia. Nime upgrade lifestyle, mpaka teknolojia. Nime change sana, jiandae ki psychologia.